ngeqiniso lokujula kwenhliziyo yakho, usufikile yini ekubambeni leli qiniso lokuthi uJesu wafa, wavuka ngenxa yakho? Ngakube leli qiniso selingela gamanxa nomzimba nemithambo yakho yonke, ngisho kude ekujuleni koqobo lokuphila kwakho? Angikube ngelenkwamukele engosini efresh. NginguSibonelo PT wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Ngangihlele kwenye airport ngolunye usuku, ngibuka abantu bedlula bekhwishiza bejahile, abakhulu, abancane, abamhlophe, nabansundu, nawo onke amabala ungawacabanga, abade nabafishane, nabaneminyaka ngokuhlukahlukana kwayo kwimpilo futhi ehlukahlukene nezenkolo ehlukahlukene. Kwakubuka sengathi kudlula lonke uhlobo loluntu phambi kwamehlo ami. Ngesikhathi ngisahleli lapho ngibabuka, ngafese ngezwa sengathi uJesu unyenyeza lamazwi enhlizweni yami uthi, ngabafela bonke ngamunye wabo. Hambo batshele lokho, ngabafela bonke ngamunye. Ngiye ngibuze kwesinye isikhathi ukuthi ngakuba kukho lula yini kithi ukukholwa ukuthi uJesu wafela omunye umuntu nje ongcono kunathi, omunye okumfanele ngaphezu kwethu, omunye umuntu thizeni owaziyo izinto ezinhle, okholelwa kuzo futhi owenza izinto eziright, aphinde ayikhulume ubesithi inhliziyo, kodwa mina cha, soze ngakwamukela ukuthi wafela mina. Soze ngakwamukela ukuthi unenhliziyo unesihe ngami. Cha, akazange afele ukuthi ngibe ndawonye naye kwingunaphakade. Esibili kwabaseKorinte 5 verse 15. Wafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besayiphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. UJesu wabafela bonke, sonke ngamunye. Ngabo bonke labo bantu abaningi engangibabona airport mina kunye. Wasifela futhi wavusa ekufeni ukuze siphile impilo entsha, ukuze siphile impilo yethu, siphilele yena. Phaphama, nkulu le ndaba, wafa wavuka ngenxa yakho sihlobo sami. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ye-WhatsApp ungathinta kuyo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Inkosi ayigcine.